Jeff Orlando, Rio, Waste No Time, WNT, and Mr. B. Sams.
Yeah. Biloto ya una liasi, ubi e jasi. Ukukama esi, usaba muto kariosi. Ukangana ya wosi, kuyama nisiba kwasi.
God will give the way, give the pass. Support, support, support it. Ekuna na minya ni timwe chibi, chibi kusibu, ukasule nyuma, ukali uwahisi. Ha, uwahisi, kuyukiru mamusha, chitwe huu. Kuna na minya, ha, kuna na minya, kuna na minya, ni chinywe echo vodwe.
Kunanamiya, kunanamiya, bandia kikahemula.
Omunyasukuru subeyo, ute waibulia, e kunanamiya. Ukendele vya hisi, aba maya vya siya hisi. Take a breath, think about the future. You are living a wrong way. For you and your children, plus the children of your children, ignorance inherited. Kuna na minya, kuna na minya, kuna na minya, nijinywe echo vodwenge.
Kuna na minya, kuna na minya, kuna na minya, bandia kikahemula.
To be born poor is not your mistake. To die poor, automatically your mistake. Obuchuku buchinehu, wangana setting vya ukata. Chibuma bibiri bisatu, makumyani usibi usabi. Ebiru bineyo, bakendisa kundiayo. Emikono, mikono, bakendisa kundiayo. Kolevya weyo, ukendi vecheriribe yako. Si uli minya, bebya uwe la sera. One day, siku mocha, ulibu muanguzi.
Kuna na minya, kuna na minya, kuna na minya. Nijinywe, echo vodwenge.
Kuna na minya,